kinde duto mar ngimana goni erokamano jaloch sibuor makayuda ng'ama chalo kodi onge nie wenda gimor na bende kasekoloyo lany mae pinta samana lochi anayukokna nobed morna bedo mor mochwere Loyo, when my pinta, Samana lochi, and I ukokna, no bed morna, bed o mor mochwere, and I wash what was the tire. Chopo wode, paria hinya, umaidie, moche mai pinkalo.